aadaa seenaa fi duudhaa ilmaan Oromoo guddisuuf miseensonni gumii waldaa waaqeffannaa haroo Oromayyaa hirmaannaa isaan godhan guddaadha. Hirmaannaa isaan godhan kana keessattis dhiibbaaleen garaa garaa irra gaggeeffamaa jirani. Haalonni mijata ta'anis hin arganne. Haala kana hubachuudhaafis miseensa gumii waaqeffannaa haroo Oromayyaa kan ta'e barataa ibsaa waliin gaaffiif deebii taasisne akka nu hordoftanis hin affeerra. Harka fuune barataa ibsaa kam?
Nagaa kam jirtan?
Nagaa Rabbi haa galatu. Waldaa waaqeffannaa kun yeroo kam akka hundeeffamee fi sadarkaa maalirra gabaabumatti akka nu ibsituun barbaadu.
Gumiin waaqeffattoota haroo Oromayyaa keenyaa bara 2001 akka lakkoofsa warraaqashaatti kan hundaa'edha. Gumichi hundaa'uudhaan duratti miseensoti keenya namni aga nama 150 turre sochii kan jalqabne. Achirraa jalqabaa kaanee qaama mootummaa achitti iddoo waaqeffannaa dhaqnaan xiqqoo rakkoon achiin chaalenjii nu godhe waan tureefi. Suniif ammoo furmaata isaatiif jennee magaalaa bulchiinsa aanaa Haramayyaatii fi bulchiinsa godina Harargee Bahaa dhaqnee gaafanne. Achirraan ammoo isaan beekamtii isaanii haga tokko deemaa jedhanii rakkoon hin jiru waan nu gaggeessaniif sababa saniif faanee dhaqne. Ammoo eegaachi dhaqnee rakkoowwan akka nuun jedhamee deemne san osoo hin taane rakkoon ammaataa ta'e yeroo yeroo nurratti gaggeeffamaa jira. Achi keessaa fakkeenyaaf namootan sababoota amantii adda addaatiin walitti qindeessuudhaan akka nuti achitti waaqeffannu nurratti gochaa jirani. Even guyyaa har'aatu dhaqnee kan waaqeffannu dhaqnee malkaa irraa ijoollee xixiqqoo haalaan qindeessanii dhakaadhaan darbatanii waan akkasiitiin sagantaan keenya akka hin darbine. Nurratti gochaa oolanii sababa saniif malkaa keessaa ba'anii iddoo biraatti waaqeffachaa oollee biraa galle. Suniin gumiin waaqeffattoota haroo Haramayyaa rakkoo hagana hin jedhamne keessa jiran fakkeenyaa fi galma waaqeffannaa hin qabnu iddoo galma waaqeffannaa san immoo ijaarsifachuudhaaf iddoo lafaa barbaacha bulchiinsa aanaa Haramayyaa gaafannee turre. Isaan lafa isiniif kennuuf nama abbaa lafaatis kaasaa kaffaluu qabdanii achi gubbaarratti waan kennamuuf nuun jedhanne beenya abbaa lafichaa saniif kaffaluudhaaf qarshii hin qabnu. Sababa saniitiif akka isaanis gaafachuudhaaf humna dhabneerra. Sun ammoo gara seeratiin deemuudhaaf ammoo barataadhaa rakkoon guddaatu jira sodaachisaa waan adda addaa waan jijjiruufi. Kunis gumichi keenya miseensota amma aga ammaatti miseensota kara miseensa 1,800 akkana qaba. Ammoo miseensota kunneen kan garii sodaataniiti mooraa keessaa kan gadi hin baane jira maal jennaan sababa rakkoo kanatti uumamu kanaan gan bo'uu didanii amma haa ta'u malee ammoo warri irra guddaan isaanii walumaa yaanee achi dhaqnee achitti waaqeffannee aga danda'ame hin galaa jirra. Haa ta'uuti malee ammoo amma malkaarraa waan kaanee jirruuf iddoo malkaatirraa waan nu kaasanii jiraniif amma deebineetu waaqeffachuudhaaf abdii nu kutachiisutti jiranii. Kanaaf rakkoon hagana hin jedhamne gahaa jira jechuudha gara garaagaraatiin. Inni tokko gama hawaasatirraan hawaasni akka duraan hawaasni ilaalchisaa dansaa kan ture amma immoo xiqqoo haalli amantii adda addaati wal qabsiifamee rakkoo gama siyaasaatiinis wal qabsiifamee. Gama nageenyatiin jechuudha sababa saniitiin rakkoo sassaniin xiqqoo adeemsi amantii keenyaa akka hin jenne gaggeeffamaa jira jechuudha.
Isin kan waaqeffattanii eessatti malkaa dur maanguddoonni itti waaqeffattan itti mooyyuu akkasuma bakka dhibiitti waaqeffachaa jirtan duraan sin?
Nuti qara jalqaba gaafa waaqeffannu duratti deemee jaarolii gandaa gaafannee turre. Jaarolin gandaa waggoottan hedduudhaan duratti istiil haga ammaatti illee iddoo isaan itti filaa amantii wajjiniin amantuma musliimaa walii wal fakkeessanii walumaan itti waaqeffatan qabanii. Suniin jaarsa isaanii nama jaarsa guddaa dhaqnee gaafannee iddoo kanatti waaqeffannanotis kanaaf. farmati waqfataan jeeni nutti mali turani isaan qabanne taro tennike dani aro tennike tiratti waqfachaa turre ammo isaan egan unde sire lagle tiratti refada kara ugashani amma egade nebodde tikko ugasa din bodatti rakko fudu yer qabanne rakko san mo yartu ma dan kara dadda ti formalti barbara turre ittane rakko san ammo formata e garga be bodde qammo gara si e gumsa kara motuma wan kasi den tikko la si si wan jiru fe ergite nulle itri devire yo khaga fanu wan dadda ti ergite challenge kangoda wan jiru fe sonis ammo akumajiru tita e kan awasa ammo garte ilaj ke amanti da mal jinnan di de ke sitenyo wa ke fannu di de ke satta mo yoro basagata ke nyabar si fannu maybe amanti kan in compare si contrast go ne yo kan mo jina kam ne kam tu akami yenne uga yoro al bar si fannu sababa kanani ya uchiti ke nyinu walitu anu ngabam ne farako kanati awasi nu gati kakau dan jole di ko rati kende sudan akharana ka lagarra tumani nu ari aniti da kanti tijira yachuga sana ga danda me ja summa dan tumure yana na mo hali sekreshi hali sa tiko makara amma ta tiwan de ma jira chu
me isini yero gabaka wa kefanna sana demtan mirga wasa tikambu tan qabdu misenso ni kesa mirga wasa tikambu qaba mo akasumatti wan ufuma umanni kindese wasni kindese sinarati tolchajiruda
lakinuti amma garte dakan nusuman kanalle cufa isan kadalle jolle kadalle jolle kadan ofra ararsa e majaruli tiyane mangudo tiyane mangudo dan ararsa haga dan dama irade mu chiraichu tainalatti isane wajini arramille arramni kenyawan to kotindubaro normali akuma amanti kenye si yaw kabani misani qablu guddaw ante yefi isane simmo akkatan isane tikabani kuni dan isane tikagame garte haga bo un wajini ngaanto jira garulin kugurdo nyachu
me kanen isi warini waan kana sinde garan erga jiratani gumin waqfattin naakun isaka guddatu kanen barbaadan oso jirani kanen qaamni miita kana ratti sinra gaggeesa jiru qaama kamiti qaama waqfannan kun akain guddanne taasisu wadin kawal qabatu mo qaama maaliti kan miita kana sinrunne ingeesa jiru
amma beta la fasan ke sekan kubate jiru gosti sauma ke nyo suma tau ammo nani gari garte namne ka somale malo na kasi wan ke se jiru fi warin kunne namo amantira ti sina amantira ti kata godate butu wan gututti gochun ta mantum ti wa ke sanna jira muyu la kate je ke sagalu qabdu sti tuntenya kana fu sin balle kiftani dani garte bi fa dawati ni rofe kutin ufani ambarsi sanis warri min ta'in yacci warri sai saba kenyan ta'in ummat kenyan urra ta kindan gochu dana ka kana ande mani abraham mo qamu ma motum ma yakon mo qamu shi ta kai salle na mito koto garte kai lan cha manti tin tikko tamun sani burjan je injireni kuma mo ilacha manti kai je ta tin mo kin de sati fakke sati da daiman yacci ka sai kin de sani akka yole nurra ta ka to wana ka sai ko nurra anga injireni je chu ha to tin male mo jarolin mangudon war kenyor ta anwari ko nu tabne even agan wajibu kaga antu jirani rako jiru fa kala fa natu lafsani kenna la fa kosa ko ta ga anji dan ku jirani mo lafti aga sititi lafti ti kawan pe ve tanani ko te bulana si la fa ga smara la fa ga lawan in kamne si ni timo la fa sani ra fa chu da ba iwa ul fatira garte arba je damale mo rusane so la fa sani ti wan bulani yo kamman ofi ti wan bulani fi da
okay bulchitsi mora university armaya rakko ke sankana ko baqaba wan kana furufi sai arka ke sinakeera
lak bulchitsi university cha ya amantika mi daru bilisawante sigibini din magana ratwa na manti tika tinka sene elka bagaru dari bainsa bal makarin timbano ko ba ko ba karalita timbana karalita santi kon orkani nan karajolle muslima timbani ni orata MCSNE DXSNE orata timbano ID malman nu basani dari kanankofa wan silara kosa formata wan kasiyon ni goda wan injiru
Me gama adaf turzini godina arge bahati iyatani betu ankana adaf turzinin bahar arge ankana kubakaba ne wani sini de bisikaba
jalkaba gafa jalkamnu bara duraitu bara kuma lafta ko dane to retinne
ye
inis bixi wain jalkabo dun sun jalkabini bixi wain netine even kara awasa tirarra ko dadda kanuro kunu akka wanititi akka imo fundraiti sin kunamun danda de no tene dure sanrani wan mo imalafa nutiga fannani kha isa gutina de denga fanne kana ramaya ga fanne ana de ne ga fannani kana na wajiri bulshi safi bulshi salafati fi egusananno dan adne namba kalafa bala la fatra sini ka kuna nan bala fasul mo kabenya ra ka usna ra benya war bala benya san kafalu fi kabdani sanya la timti mo tuma bajeta amanti to ko la fakenu da bajeta gamatu kamu bajeta gamat bajeta in kamu ante efi bajeta bara kana ki sawan to ko len kamu nu kara kara an wan singar gar ni jiro yo sin benya kan den sene fura ka fasta nda da fasin ke sini ko ni na bana ka sin jira ni ki kan ala ti wonna bran je sini
Abdi Sabroka Astirati Baratoni Hordoftoyota Amanti Kanata Anille Akka Ilalchi Siyasa Biroti Nille Ilala Manida Rakkonkuni Akkamitti Sin Mudata Isin Waan Siyasa Amanti Sanakesat Siyasa Brocha Lekke Sisan Ojettanimo Akkasumati Ilalchi Biro Sin Ratuda Nidakun
lak kemal se tanama amanti wa kefama bekta amanti biye ke sa thau swatran kalkae wanta kun din magana ratiko kade ma mutate kul rakubay to su duba jira siyasa duba jira ne kalman shakki indire fi